Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Ikiganiro ni Heza Radio n'Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Bakunzi bacu rero ni mwegere inyakira amajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba mfatanyije na mugenzi wanjye
Musabye Maria Yvette. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kongera kwibanda ku gihe u Rwanda rurimo cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turaza kurebera hamwe icyo abanyacyubahiro batandukanye bavuze ku munsi nyirizina wo gutangiza gahunda yo kwibuka. Turi buganire n'abahagarariye imiryango itandukanye y'urubyiruko maze batubwire gahunda bihaye nyuma y'inama yabahuje n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Nubwo mu Rwanda hatangiye gahunda yo kwibuka Jenoside ariko no mu gihugu cy'u Burundi nabo bibutse wahoze ari perezida wabo Cyprien Ntaryamira.
Ku munsi nyirizina wo gutangiza gahunda yo kwibuka, abayobozi batandukanye bagiye bafata ijambo maze bakagira icyo bavuga ku byabaye mu Rwanda mu myaka 20 ishize. Mu ijambo rya Perezida Paul Kagame yibukije abari aho ko Abanyarwanda nyuma ya Jenoside bafite ibintu bitatu by'ingenzi bagenderaho.
Ya Jenoside yakorewe Abatutsi buri kintu cyose cyari ngombwa, cyari ingenzi. Abanyarwanda bari barazahaye, ariko twahisemo ibintu bitatu by'ingenzi tugenderaho na n'uyu munsi. Icya mbere twahisemo ubumwe, kuguma turi umwe aho gucikamo ibice. Icya kabiri twahisemo twebwe ni uko ubwacu tugomba kwihitiramo ibitubereye kandi ibyo dukora bikagaragarira abo bose bikwiye kuba bikorerwa. Icya gatatu twahisemo ni ukureba kure.
Uretse Perezida Kagame kandi na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wanambitswe umudari w'ikirenga ashimirwa kuba yaragize uruhare mu kubohora u Rwanda, yaburiye abashaka kurwanya u Rwanda muri iki gihe.
Ubu noneho bazahangana n'ingabo zatsinze aboretse iki gihugu n'ababatera inkunga kandi muri icyo gihe zitari zifite ubushobozi bwinshi. Kuri ubu zifite ubushobozi bwisumbuyeho cyane mu bijyanye na politiki, igisirikare n'ubukungu.
We are now much stronger in every sense of the word.
Mu bandi bayobozi bafashe ijambo harimo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon ndetse na madamu Kosazana Dlamini Zuma, bose bakaba baribanze ku ntege nke z'umuryango mpuzamahanga ku kuba batarabashije guhagarika Jenoside yakorwaga mu Rwanda. Ubwa mbere nsura urwibutso rwo ku Gisozi, numvise kandi niyumvamo guceceka k'urupfu, uguceceka kw'abishwe muri Jenoside n'uguceceka k'umuryango mpuzamahanga.
We are here to remember the women, children, men.
Turi hano kwibuka abagore, abana n'abagabo bishwe rw'agashinyaguro mu gihe cya Jenoside, ndetse no gufata mu mugongo ababuze abo bakundaga, inshuti zabo, abo bakoranaga ndetse n'abaturanyi. Nibyo kwicuza kuba Jenoside yabaye mu Rwanda yaragombaga gukumirwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abandi bari bafite ubushobozi ariko ntibabikore.
By those in the international community who were in the position and means to do so.
Shuri amaro kazi kachu amaro n'umuriro tuzire gutwika Gwintere bimwe inyikirizi bimwe Dutamahori wa
Rwo gukangura urubyiruko kwitabira ibikorwa byo kwibuka inama y'igihugu y'urubyiruko yagiranye inama n'imiryango itandukanye yo mu Rwanda ihuza urubyiruko iyi miryango ikaba yarihaye gahunda zihamye muri gahunda zo kwitabira kwibuka ibindi ni mu nkuru ya mugenzi wacu Innocent Habumugisha
mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi urubyiruko rwiyemeje gukora ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo gufata mu mugongo abacitse ku icumu mu nama yahuje inama y'igihugu y'urubyiruko n'imiryango y'urubyiruko ikorera mu Rwanda iyi miryango yerekanye gahunda yayo Muranga Alphonse umunyabanga ushinzwe ibikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko aratangira atubwira impamvu bahuje imiryango y'urubyiruko muri iki gihe
babifitemo ubumenyi barize bafite ibyangombwa n'uwa batabifite kandi afite ibyo bitekerezo byiza abantu bafatanya kubishaka tuzi rero ko babishoboye nk'abantu bari mu kimurungano rwabo ikindi nuko urubyiruko turusaba kurwanya ingengabitekerezo ya genocide cyangwa se izindi mvugo n'amagambo adakwiye mu gihe nk'ikingiki kuko nabyo bigira uburyo bisenya uwari urimo kwiyubaka kandi hari aho bijya bigaragara nubwo wenda umuntu yavuga ko yabikora agatabishaka cyangwa yabivuze yumva ko bitanagira uburemere nk'ubwo umuntu yatekereza ijambo ribi ijambo rikomeretsa ijambo rituma umuntu umutima we wahungabana nta mpamvu yaryo iyi nama mu by'ukuri imiryango y'urubyiruko ikorera ku rwego rw'igihugu tugirana nayo ihuriro kugira ngo turusheho kunoza gahunda zacu n'imikoranire
gahunda yo kwibuka ngo ni ngombwa ko bitozwa abana bakiri mu mashuri rubagumya gatana zironje ayobora umuryango uhuza amahuriro y'abanyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza pajeri kuri bo ngo hari gahunda bakoze abanyeshuri batararuhuka ndetse n'ibyo bateganya gukora basubiye ku mashuri
icya mbere twahereye mu banyeshuri kuko ari bo tureberera buri munsi twabashishikarize kuba basura inzibutso kugira ngo bamenye amateka yaranze igihugu cyacu barebe uko abantu basenye igihugu uburyo abantu bagabye amacakuri mu Rwanda banamenye naho twavuye aho tugeze naho twifuza kugera ikindi kintu twashyizemo twakoze ni ikijyanye no gusukura inzibutso za genocide nicyo abanyeshuri bakoze ikindi cya gatatu twagiye turemera abatishoboye ku buryo butandukanye tunashishikariza abanyeshuri aho bari mu turere dutandukanye ko aho bakiriye urumuri runo rumuri rw'icyizere rugenda ruzenguruka ahantu hose mu gihugu nabo baba bahari
umuryango w'abanyeshuri barokotse jenoside ARG nabo bateguye ibikorwa byinshi bitandukanye ibi turabibwirwa na Twizera Imana Théophile
tugenda dufasha noneho abanyamuryango bacu ndetse n'abandi bacitse ku icumu yaba ari ukububakira ari mu kubegera bya hafi ikindi tuvuga dukoraho cyane ni ibigendanye no kusukura inzibutso ibyo byakozwe mbere ariko noneho mu gihe cyo kwibuka bwo turushaho ikindi twavuga muri kino gihe cyo kwibuka turimo duteganya nuko turimo gutegura ikinamico igaragaza noneho amateka ya genocide yaranze abanyarwanda kurinda kuva ku gihe cy'ubwami kugeza muri kino gihe tureye tugaragaza uburyo umunyamuryango wa umunyarwanda yabayeho kurinda kugeza iki gihe
nubwo ariko inama yahuje imiryango y'urubyiruko inama y'igihugu y'urubyiruko ikaba yarasabye urubyiruko rwose muri rusange kwitabira ibikorwa byateguwe muri gahunda yo kwibuka cyane cyane aho batuye
Inosa arakoze cyane ndetse tuboneho n'umwanya wo gushima mwese muduteze amatwi muri aka kanya
Yeah, I'm a black peas, Rim Park. Yeah, I'm a black peas, all bull, fist is all black peas. Yeah, I'm a black peas,
Jenga Manu Masadukunde Amahoro.
Yeah, I'm a black peas,
Jenga Manu Masatu Menye Kubananes.
Yeah, I'm a black peas,
if you're to call it to be called a new.
Yeah, I'm a black peas. Ni wamudi, wibi baza byacu ubuzima abantu twese twifuza yuko ibyiza byahoraho igihe cyose tugashakisha inzira zo kubigeraho bamwe bakabibona abandi bakabibura ariko twese duhaguruke dufatanye twese tuzamurana biza byara amahoro biza byara umutima mwiza biza tuma abantu twese twishima natwe bw'abahanzi turirimba dukunda amahoro tukayifuriza n'abantu twe tukayavuga twifuza kubona abanyarwanda turi kumwe tukifuza kubona ubufatanye mu banyarwanda kuko iyo vision ishya niko kubaho neza niko ubuzima bwiza nicyo byishimo kubaho neza twese tufatanya biza tuma tuva mu buzima bubi black peace for life yeah I'm a black peace
cyangwa abantu mwese dukunde amahoro.
Yeah, I'm a black peas.
Jamwe banu mwese tumenye kubana neza.
Yeah, I'm a black peas.
Icyo dukora tubikora n'urukundo.
Yeah, I'm a black peas. Boni wo muti wibi baza judge. Twebwe black peas twe dukunda amahoro tukayifuriza abantu twe tukayavuga turabahanzi basha twe ntidukunda beef twifuza yuko twaba na mu rukundo kuko rubyari byiza rugakora n'ibyiza urukundo dufitanye twe ruduha amahoro utagira urukundo udakunda amahoro uwo ave mu bantu cyangwa asagaruke yibe le black peas tuba ne mu rukundo twese dufatanya twese turi kumwe kuko twaho turi naho utukana nta rukundo n'amahoro nacyo twageraho twebwe n'imipangu yacu namwe n'imipangu yacu nta rukundo n'amahoro na byinshi imbere yacu turebe neza dutekereze neza kugira ngo tuzagire ejo hazaza heza. Yeah, I'm a black peas
cyangwa abantu mwese dukunde amahoro.
Yeah, I'm a black peas
cyangwa abantu mwese tumenye kubana neza.
Yeah, I'm a black peas
icyo dukora tubikora n'urukundo.
Yeah, I'm a black peas boni wo muti wibi baza byacu boni wo muti wibi baza byacu hagati y'abantu batumvikana boni wo muti wibi baza byacu hagati y'abantu bapfa ubusa boni wo muti wibi baza byacu hagati y'abakire n'abakene boni wo muti wibi baza byacu abantu twese dukorere mu ruku ukorera mu rukundo abaru mugira neza abantu bamukunda kube na roho nziza na wabaguhudije n'abadakorera mu rukundo bamwe bikunda baka n'abagenzi babo ugasanga nta mahoro ifuriza abagenzi babo nta cyiza cyabyo yemwe banyarwanda dushyire hamwe twese twese twiyubake twubake aho tuvuka n'u Rwanda rwacu. Twifurizanye ibyiza twifurizanye amahoro tubyumve kimwe twese duharanira gutera imbere ibyiza biri imbere ya ubuzima burakomeza kubirabura amahoro black peace iyi ni janasha hip hop janasha ku banyarwanda amnia.
Mu gihe mu Rwanda hibukwaga genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 20 no mu Burundi birukagwaho zari perezida wabo Cyprien Ntaryamira. Imihango yo kumwibuka yaranzwe n'igitambo cya misa cyabereye kuri katedrali y'i Bujumbura no gushyiraho indabo yarashyinguye. Perezida Ntaryamira n'abaminisitiri be babiri bari bavuye i Dar es Salaam mu nama yo kwiga ikibazo cy'umutekano mu Rwanda no mu Burundi. nyuma y'imyaka 20 ishize yaba umuryango we yaba na leta y'u Burundi nta uramenye ukuri gutomoye ku buryo president Ntaryamira yapfuye. Iyi ni inkuru ya Jean Baptiste Ndayiragije.
Abarundi baracyibaza impamvu yatumye perezida wabo ahitamo gutaha mu ndege ya Habyarimana Juvenal kandi yari afite indege ye bwite. Jean Marindu Wabike wari kumwe na Ntaryamira ubwo inama yarangiraga i Dar es Salaam, Ntaryamira agasaba Habyarimana ko bajyana ngo yabibonyemo ibintu bisanzwe kuko indege ye yihutaga kurusha iyo bari bavanye i Bujumbura, aho yakoreshaga isaha imwe indi yakoreshaga amasaha abiri.
Umukuru w'igihugu yagize ati reka tujane muri indege itebuka hanyuma tugende dushikirize abarundi ibyavuye muri inama.
Ariko aho yumviye ko indege ya Habyarimana yarashwe abarimwe bose bagapfa, Jean Marindu Wabike yahise akubita agatima ku nama perezida Mobutu wa Zaire yari yabagiriye ababuza kwitabira iyo nama ya Dar es Salaam.
Yari yavuze arabuza perezida wacu ko ibyo by'inama bureka kwiba uwo munsi kuko rwari ibintu bitameze neza yari yumvise ntibyari bitomboye neza. Nabo nyine navuga ati mbere jewe nahari jewe nari nayiteguye iyo nama jewe sinza kubera izo mvu. Murumva ko amaze kumva yuko indege ya Habyarimana yahiye igakoroka yaciye igira icyumviro cy'uko ibyo umukuru w'igihugu wa Zaire yari yavuze byasa n'ibyo natari yabitomoye neza.
Nyuma y'imyaka 20 ibibazo biracyari byinshi n'umuryango wa Cyprien Ntaryamira uracyasaba leta y'u Burundi gukora iperereza ku cyamuhitanye no kubasabira indishyi zikomoka ku bwishingizi. Leo Singenda Kumana ni umuvugizi w'umuryango wa Cyprien Ntaryamira.
Icyo twebwe twifuza nuko ubutegetsi buhari nuko bwokora ibishoboka byose kugira ngo ukuri kumenyekane kubyerekeye urupfu rw'umuse perezida Ntaryamira Cyprien. Bongere babaze ibyatanzwe n'ishyirahamwe kugeza uno munsi nta n'ikintu na kimwe barigera baronka none kanatsinda bokironka gute hamwe leta y'u Burundi itoje hamwe na leta y'u Rwanda kugira babivugane. Umuryango ntushobora kugenda wonyine ngo nyiramvugane na leta y'u Rwanda kubijyanye n'ibyo byatanzwe.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi ni Philippe Nzobonariba akaba avuga yuko hamaze gukorwa amaperereza menshi ku cyahitanye perezida Habyarimana na mugenzi we Ntaryamira, ariko aya maperereza akaba avuguruzanya. Kuri we ngo u Burundi nta kindi bwakora uretse gutegereza ikibihugu bizahurizaho mu maperereza akomeje gukorwa kuko u Burundi nta bushobozi bufite bwo gukora iperereza ryabwo.
Mu gihe abafise uburyo buhanitse atacyo barashikako sindiko ndabona u Burundi bwo vuga ngo turafise uburyo twisangije ubuhinga twisangije kugira ngo twoshobora kugira amatohoza yatwenyene. Rero leta y'u Burundi ikiriki irakora ikurikiranira hafi kugira ngo impera n'imperuka ikizova muri aya matohoza. Ntacyo umuntu yokweyo ijo kayemera ngo twe tuzigirira ibindi bitangaza abandi batashyitseho kandi baturusha uburyo n'ubuhinga.
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Jean Baptiste kuri iyi nkuru. Bakunze ibikiganiro cyacu rero nk'uko mubimenyereye ubu tugeze mu mwanya dukurikiraho ubutumwa bw'abatwandikiye. Ndabona Inosaho Umugisha akomanga ni karibu muri studio.
Ubutumwa bwacu bw'uyu munsi turabuhera ku bwahirwa Jean de Dieu wagize ati nitwa Hirwa Jean de Dieu umunyeshuri muri Kiste mu mwaka wa mbere Mechanical Engineering. Ngabashima ikiganiro mutugezeho kivuga ku mibereho y'urubyiruko. Dukurikijeho ubutumwa bwa Breze nawe yatwandikiye atwifuriza amahoro y'Imana. Arakomeza ati nitwa Breze ndashima ikiganiro mwatugejejeho cy'ubwisungane mu kwivuza. Ikibazo dufite ni ukujya kwa muganga bakwandikira imiti bakakubwira ko nayo bafite. Urebye ubwisungane bufasha cyane umuntu wakoze impanuka gusa cyangwa se abagore batwite. Naho urwaye malaria ujya kwa muganga no gupfa wapfa ntacyo bakumarira. Nibyo bavuga ngo wivuriza aho ugeze hose ni ukubeshya na wakuvura udafite transfer. Uwitwa Damien Dushimimana nawe aragira ati ndabakunda cyane kuko ikiganiro cyanyu heza mutugezaho kuko twungukiramo byinshi. Ubu ndi ku ishuri simeruka kubakurikira ariko ndabakunda cyane nkabanuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyiginya. Undi watwohereje ubutumwa ni Ubona Imana Iguha Izaye yagize ati muraho ndahirwa Kisaro gusa nibwo nakumva ikiganiro cyanyu heza mwambwira igihe gitambukira ndetse mukaba imeri batangaho inasho. Izaha rero twakumenyesha ko ushatse kutwohereza imeri watwandikira kuri heza cyane @yahoo.fr kimwe nawe mwese mwifuza kutwandikira. Ku bashaka kutwohereza ubutumwa bugufi SMS cyangwa se kuduhamagara mwakwiyambaza nimero 0788573981. Ku bakoresha MTN naho ku bakoresha umurongo wa Tigo wahamagara kuri 0722221587. Nkaba nabibutsa ko ikiganiro kiza gitambuka ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa no ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba. Ni ku 104.3 Radio n'Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Inosaha Umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Shuti mwari mudukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naho tugisoreje, kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika.
Tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Yvette Musabye Maria ndetse na mugenzi wanjye Olivier Sati Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
Iwazo yeza.